Apo, apo, apo. Chanua, ndege nao wanara, kweli siku imewadia. Tuloingojea kwa muda mrefu, leo imetimia. Thomas na Grace, matalunzanywa. Thomas warana gomara kimakombe, ikimufaira. Aki mambira moro muto, moro wa mahenzo. Sinaye karukire mere anda kambaki mameni akimambira ta mimi na kuenza pia palipo mapenzi ya kweli mwisho ni harusi na si leo tumeshuhudia wawili kwa kitu kimoja vinafaiza pigani jere jere tunasema Grace wangu wa milele sina mwingine Grace wangu ni wewe tu ha, mbele za wazazi na kutwa leo uwe wangu sina mwingine kwa shida na raha ni wewe mapungufu yangu nivumilie nikikukosea unisame nikilewewa nisaidie sina mwingine ni wewe tu Grace na yena sema yes I do nimempenda Thomas kamwe sitomwacha malingi jo basi nenda zangu bale aha baba karisa mama kato
mwaseni Grace ende pakwe
mani Thomas ya tire muhala
mwaseni Grace ende pakwe
baba joni juma mama recho
mwakereni mkaza mwanasie
ata kulora mana wenu ni Grace
mwakereni mkaza mwanasie
yombana ni lero itafika
aya piga ni jere jere Tomu wehu, analuwa regresi mikono ni
Tuwaombea baraka,
Mungu awabariki Mkaishi vema, nyumbani mwenu milele daima
Mikono juu, mikono juu, ai mikono juu Wapi ndugu zake Grace, wote wanasema hongera sana dada yetu kipenzi Sidi, Juma, Mubwa, Kadenge, na Kanafri Baba Karisa Nyale, leo ni nara Na mama kato, sote tumeridhia Funa mulaga mana wehu Grace Ende pa mulumewe Na huna mufoira, baraka na nema Na malini Leo imeja vigele gele Grace wenda zake kwa Thomas maskani bale Unapoyera ye Baraka na nema Sikale na nui Kare na kare milele Baba John Juma na ye mama recho Leo nila tumeli tunawa Wote, leo vigele gele Uzamu wakera mkaza mwana Nero nisibubo musana Grace na Thomas Lola mazalunza Na majirani wote bale
Leo vigele gele Tuwashangilie Grace na Thomas
Mapungufu yangu
Nivumilie
Nikikukosea
Unisame
Nikilewewa
Nisaidie Sina mwengine ni wewe tu
Grace na yena sema Yes I do Nimependa Thomas Kamwe sitomwacha Malingi jo basi Nenda zangu bale
Aha baba
bakarisa mama kato
Mwaseni Gresi ene pakwe
Maito masadire muwala
Mwaseni Gresi ene pakwe
Baba Joni Juma mama Recho
Mwakereni mkaza mwana siye
Ata kulora mwana wenu ni Gresi
Mwakereni mkaza mwana siye
Yombara ni rero itafika
Aya pigani jere jere Tomuweu Analuwa regresi mikono ni
Jowa omea baraka
Mungu awabariki Mkashibema Nyumbani mwenu milele daima
Cheza, cheza Ayahine, ayahine Aya zekede, zekede Wapi mikono juu sote jamani Pindugu zake Thomas Kazo, Kaimbu, Karisa, Mapenzi, Katana, Mary, Dama, pamoja na Baraka Sote tufurahie jamani Ah, inapendeza sana Cheza, 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 cheza Afrika
ya pigani jere jere Tomuweu analuwa regresi mikono ni
Jowa omea baraka
Mungu awabariki Mkashibema nyumbani mwenu milele daima
Yombara ni rero itafika
ya pigani jere jere Tomuweu analuwa regresi mikono ni
Jowa omea baraka
Mungu awabariki Mkashibema nyumbani mwenu milele daima